Dear God, Natvenom Zuganda, Dear God, Dear God, Chitiba Chipacha Patti Nechuman and Nechumo Tukiriv, Dear God, Alim Guroyo, Dear God, Dear God, Yalim Gurumukama Katonas, Dear God, Dear God, sir. Dear God, Mukama Katuna Zemasuko Nene, Dear God, Kusavanti Nene, Dear God, Zemasuko Mukama Katuna Nene, Dear God, because of your name, Kusavanti Nene, Dear God, Zemasuko Mukama Katuna Nene, Dear God, because of your name, Aunt Zenene, Dear God, Zemasuko Mukama Katuna Nene, Zani, Leno Zemasuko Aunt Nene. Mukama Katonda nga weyamba Dawudi okubagulira asi nze nange mu maaso go nange omutima guli sogwasi mukamidde wansi anti ndi wansi wansi gwasi ebigere n'amanvivi nga tadda nti wano wansi gwasi njagala omutima gwange gubere perfect nga tegulinga bano bakifeesi njagala Mukama Katonda embere gudu in your face njagala Mukama Katonda nze mmina emitima nga egy'abakifeesi njagala omaking a good anti ng'omuwala gwe bayita nti gwesi Mukama Katonda nzija mu chachi ne nkusaba anti yowe place Mukama Katonda egwe kaweka aina place fena tukukabira Mukama Katonda ototo tuwe place kubanga egwe kakwenda bamu kwenda bamu chance Dear God say fuka midanti kuma vivi Dear God kise maso go anti zenene Dear God nyama anti fuka midanti kuma vivi Dear God kise maso go anti nene Dear God anti fuka midanti kuma vivi Dear God anti nzemu maso go anti nene Dear God lele anti fuka midanti kuma vivi Dear God zati mu maso go anti nene nga wasindika 10 commandments anti zumu guru Following a Mukama Katonda, ye go carry Mukuru. Also to Nulengas who are lying as Nanga Taina Makuru. Ganokutambula wants Nevaku, Navanga Taina Timakuru. Pim Kosebindi Mukama Katuna no Kono Nanti Quenta Day. Lucy Beda will Nanga Mubanku Peko over Nane Hta Day. When is the Tulimu Antuva Antipu Fungo Day? Lucy Nanga Mubang in the Muduminati Mukama Katuna Kupeko. There was Zukira Mukaka Tuna Zuazan and Sukan in the Inga was. Nengawa Mukama Katonda wetufu ati mpayo kachiasi Zemu maso go byonna ulirenga ndi kukufesi Newembera mukuru mukuru njagala mpeyo kaplesi Dear God ati zemu maso ganti nenenye Dear God manyi byenkukoze byebingi kanenenye Dear God ati zemu maso getufu nenenye Dear God byenkukoze byenji ati kanenenye Dear God ati zemu maso go ati nenenye Dear God, byenkukoze byenji ati lero kanenenye. Dear God, Natvenom Zuganda, in the beats.